Genie X double six.
Your body's on fire, fire. Don't knock at the vipaya, baya. Sini mekupandisha mimi, takushusha. Na kote tatembeza ndimi, kusafisha.
Nimeweka mema words on you, nakupenda sana my love. Weka mema words on you, na furahi ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Checky, checky.
Baby, slow down.
Zikoleza za koround unantochea kunikiwa down, 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 down. Bebe, afu bebe, si umenipenda mwenyewe. Jo, jo, unibebe, maexi tu wapige mawe.
Oh baby, uje na mizi. Tule wali na nyama mingi.
Kwenye mapenzi safi sina mindo ba. Na najuwaga kulenga top shot.
Ta, ta.